Buda Musani Elodi Nampongi Abele Mako Kamela Elelwa Mwana Mobali Na Mongongo Ya Mpokwa Bolingo Inzi Ya Molae Molae Batombo Lakanango Mosabite Yango Elite Mungwa Nabile Omeki Ekangi Elodi Nabete Lyo Libakwe
Rendez-vous au Béwa. Bushman Ansi, le seul leader de Genève. Lorette Nachako, Bibi Chamoudingaï, Espé Popo,
Fifi Souvi.